Okay. Yilo kupige stories za watu niko show you pige stories zako. Ona ndani niko underdressed. Juu nimevaa half coat sai wengi wanaomba kili yangu. Ingekuwa na subtitles na road to success inakuanga always under construction. So niko in good terms na Mungu. Na yeye unipa passion, nilikuwa natumwa duka nikiwa mtoi. Naona nifaa sana, mwenye duka alikuwa na smile. Juu nilikuwa na stama. Kindness unaona kipofu na usikizo na kiziwi. Nataka nione faa. Na rauki ya passport kigiri sababu nina goals in life. But wanazishika kao rigi. Niliambua shoka ndogo wangusha kubwa mti. Na kifo tu ndo ineza tibu upumbavu. Niko na bidile ya mchwa, sijui kandios na nikula kichwa. Na siplan kuacha walimu soon. Wengi ya watatichiwa, mabenti watadichiwa. Before walikisiwa, hakuna haja haraka. Unless unafuata nzi. Baba aliniambia kaa chini, nikufunze kipindi. Jua inaipanga munu, na skeja ilipa deni. Nililanyo leso nusu, jua likuwa mekalia kreti. Na ma hiccups, zile za sun. Wengi ya wata kuachilia, wakati utasota. Hata ndevu yako ikishika moto, wengine wataiota. Ati nisiwai steal, maganda ni pill. Na more so, nisi try ku reinvent the wheel. Nirudishe sufria na kile niliomba kupikia. Nina round ndogo leo, watu wangu wala ikipia. My fans are ready to die, wananiimbia adisia. Siku danganyi ready to die, city na wapandisia. Yeah, mama aliniambia chamchembi, chamchendi, go ganda. And I'm so mum, atimo tomorrow gi ayu, bogada. Soli wacha kuni assume. Nikechitinde ya dumtum. Na product ya ulimi yangu inauzwa Khartoum. Nikweli Mungu alishindwa kuchora zebra. The rest ikawa punda. Usiadvertise shida zako, hakuna mtu atazibaya. Na wala watazibaya watazieka FB. Na watajidai unangangana kumpenda adui. Rafiki umshughuliki. Na wengi wa asa ni make sense only April 1st. Wezu alika kwangu hivi karibuni. Na nikiwa alika nafunga bafu. Losidunge kifungu kwa sabuni. Natoka Islando. Wa ujua ability za waone. Believe me, sofa set na fridge itatoshea kwa pochi. Na watapita na smile jirani ata why not. So opportunity gonga mlango. Temptation uivunja. Na wezi umwa na tumbo. Ukiswalo pride yako.
Aye.